lubbigiga dareenka luray wanahayga lingaxay ku higaagay lakiyo hibatooga lubbigiga dareenka luray wanahayga lingaxay ku higaagay lakiyo hibatooga doqaa kulli faaqay qalbigaygii oo laabta kulankii labadiinna kulankii labadiinna doqaa kulli faaqay qalbigaygii oo laabta kulankii labadiinna laxawgii igu beermay diga labanlaabay daraar iyo leylna maaladi waye daraari iyo leylna hunuladi waye laxawgii igu beermay diga labanlaabay daraar iyo leylna maaladi waye daraar iyo leylna maaladi waye kalibkeen kalgacayna walilaahi oo daacaad runta oon la galeexan kalibkeen kalgacayna walilaahi oo daacaad runta oon la galeexan laxawgii igu beermay diga labanlaabay daraar iyo leylna maaladi waye daraar iyo leylna hunuladi waye laxawgii igu beermay diga labanlaabay daraar iyo leylna maaladi waye daraar iyo leylna hunuladi waye daraar iyo leylna maaladi waye daraar iyo la duele.